bantwana bayangsa bawela o vaile le banna ba dipholo wanana ba tlo kenya mo dilong ba re mphosheng e tla stokong stokong ra sokole tla stokong ha ke batle stoko ke batla msadi wa ka ha nka bona fela fela ke spana ninjaja wala prehara le ha le thata I want my love dula ke mhlaba lona la njaja ene gale a ntsa njwetsa gore lanyusa lanjuda magala njusa a re ke ikutswa cause she could me loser